Black Market Records.
Mr. Nan.
Is it just me, bro? Missy Pendy noodles, Ali send notes through mail drive Google. Is it just me? His feces in a drool. Anna stain Mike Mate in a jazza pool.
Is it just me? Tuzijomoka juu ya nduru. Unaogopa the ex unakuliwa na ndugu. Is it just me? Na hizi vako za mahuru. I guess hiyo ni swali watu najibu na vurugu.
Shughuli za kunok anadai ku enter soul. Tulikuwa mbogi sahi ana run soul. Walitiwa shaka saka akafunga goal. Watu wa United kampuni ya mkate.
I guess it's only me sinaga fake Air Force. Mina wawa tupatani kama mula mwana jokes. Chances kunicheza waga slim kakwa mbox. Ningumu miu nipate juu ya kiatu bila socks.
Alishika ball kwa kampuni ya latex. Ukikuja kwangu towa njuti kuna carpet. Is it just me squeezy ana carpet? Telegram notes zako umegazette.
Is it just me? Kila mtu wako depressed after Georgina kujenga na bahana regret. Is it just me? Wezi niteka na text aliniuliza my name naitwa sahau and forget.
Is it just me? Akinywa kofi amezabwa, ameenda bufe akakula mara saba. Is it just me?
Ama ni story za jaba, walimseti mchele hazijashuka tangu jana.
Is it just me? Mreka nakula saa saba, anakula jabo siku ana hata saba. Is it just me?
Frontline kujigamba, na situ kifika wanasafishanga kiwanja.
Is it just me? Squeezy Rono ame slim, light at the end of the tunnel imedim.
Macho geuka red, kila times you go green. Yeah I'm 23 but now waone 18.
Is it a sin kashin nikichafua sin? Red flags you ticks nilimwacha on sin. Which means kijana mini mean. Huku unanyuma shoulder uwezi piga lean.
Uwezi piga lean basi fika beya jean. Ana spin bin nika ana salmon gin. Is it just me? Sinagadi next of kin. Wako chini kama caption. Sit na chafua sin.
Siyezi pia na head me. Mi uwanga tongue tied. Mimi sikatai. Mi do nilikatai. Zerin ban bridge na nyongi ya tire. Una speak loosely nika uko na spili.
Genge ako na accent. Ako like grire. Nina urban bites. Shika peleka in the village. Usijite besti na unitumiangi tire. Silianza kama therapy. Sezi tuko addicted.
Is it just me? Akinywa kofi amezabwa, ameenda bufe akakula mara saba. Is it just me?
Ama ni story za jaba, walimseti mchele hazijashuka tangu jana.
Is it just me? Mreka nakula saa saba, anakula jabo siku ana hata saba. Is it just me?
Frontline kujigamba, na situ kifika wanasafishanga kiwanja.
Is it just me?